au noma kihambe thunzini lokufa angikwesaba lutho kobukhona baba umveli nqangi tetelela baba.
Yeah.